gutegeka kwa kabiri igice cya 21. Andi mategeko. Mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha guhindura nubona intumbi y'uwishwe iri mu gasozi uwamwishe ntamenyekane. Abakuru bawe n'abacamanza bawe bazagende bagere intera zivaho intumbi y'uwishwe iri zikagera ku midugudu ihagose. Umudugudu urusha iyindi kuba bugufi bw'iyo ntumbi, abakuru bo muri uwo mudugudu bazazane iriza bakuye mu mashyo batigeze gukoresha itigeze gufatanywa n'indi ngo ikurure ikintu. Bayimanure mu gikombe kirimo akagezi kadakama, kitahinzwe, kitabibwemo, bayivunire ijosi muri icyo gikombe. Abatambyi b'Abalewi bigire hafi kuko ari bo Uwiteka Imana yawe yatoranije kuyikorera no guhesha abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka, kandi ari bo bakwiriye guca urubanza rw'imburanya zose n'urw'uruguma rwose. Abakuru bose b'uwo mudugudu urushaho kuba bugufi bw'iyo ntumbi, bakarabire hejuru y'iyo nka yavuniwe ijosi muri icyo gikombe, bavuge bati: amaboko yacu siyo yavushije ya maraso, kandi n'amaso yacu ntiyayabonye ava. Uwiteka, babarira ubwoko bwawe Abisirayeli wacunguye, ntubare ku bwoko bwawe Abisirayeli amaraso y'utacumuye, maze bazaba bahongerewe ayo maraso. Uko niko amaraso y'utacumuye muzayakuza hagati muri mwe gukora ibyo Uwiteka abona ko ari byiza. Nutabara kurwanya ababisha bawe, Uwiteka Imana yawe ikaba kugabiza, ukabajyana ari imbohe, ukabona mu banyagano umukobwa mwiza ukamubenguka, ugashaka kumurongora. Uzamujyane iwawe yiyogosheshe, aca inzara, yiyambura imyenda yanyaganywe, agume mu nzu yawe amare mu kwezi kutagabanije aborogera se na nyina, nyuma uzabone kumurongora. Nubona ko utakimwishimira, uzamureka ajya aho ashaka, ariko ntuzamugure. Ntuzamugirire nk'imbata kuko uzaba umwononye. Umugabo nagira abagore babiri, umwe akaba inkundwakazi, undi akaba inyungwakazi, bombi akaba abyaranye nabo, umuhungu w'imfura akaba uw'inyungwakazi, najya kuraga ntazagira umuhungu w'inkundwakazi umutware ngo amurenze uw'inyungwakazi, kandi ari we mfura koko, ahubwo yemeresha umuhungu w'inyungwakazi ko ari imfura kumuraga imigabane ibiri y'ibyo afite byose, kuko ari we gushobora kubyara kwe kwatangiriyeho, ibikwiriye imfura ni ibye. Umuntu nagira umuhungu naniranye w'umugome utumvira se na nyina, agakomeza kutabumvira naho bamuhanishije ibihano, se na nyina bamufate bamushyire abakuru b'umudugudu wabo mu marembo yawo, babwire abakuru b'umudugudu wabo bati: uyu mwana wacu yarananiranye kandi ni umugome, yanga kutwumvira, ni umunyangeso mbi kandi ni umusinzi. Abagabo bo mu mudugudu wabo bose bamwicisha amabuye uko azaba ariko mukura ikibi hagati muri mu. Abisirayeli bose bazabyumva batinye, kandi umuntu nakora icyaha gikwiriye kumwicisha bakamwica ukamumanika ku giti, intumbi ye ntizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzareke kumuhamba uwo munsi kuko umanitswe ku giti ari ikivume ku Mana. Nuko umuhambire kugira ngo utanduze igihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo.